Isithombe seshumi. U-Esther nenkosi. Esther 1 verse 1 to chapter 2 verse 18. U-Esther kwakuyintombazane encane eJuda eyayihlala kwa-Israyeli. Yashonelwa abazali bayo. UMordekhayi umalume wakhe wayikhulisa. Emva kwempi u-Esther noMordekhayi bathunjwa kanye nabantu bakwa-Israyeli bayiswa ezweni lasePheshiya. Inkosi yakhona yayinamandla amakhulu. Bonke babeyisaba. Yathola enye indlovikazi emva kokuphoxwa ile eyayinayo. Wathumela ukuthi kubizwe wonke amantombazane amahle kodwa asemancane ukuba alethwe esigodlweni sakhe. Kuzona zonke wakhetha u-Esther ukuthi abe indlovukazi yakhe. Kodwa u-Esther akashongo ukuthi uyiJuda.